them to a time.
What? Just now, now wake up, Tina.
Joke a blind.
Mo, I is your boy, my kiss to bell, but I get to a gear.
Ban music.
Nasema nilikwambia, mimi nilikwambia, nilikwambia ya kwamba nakuzimia wewe. Nilikwambia labda kunisikia, ulinigeukia na kisha kaniangalia, nikakuchekea nikaona unacheka pia. Nasema nilikwambia, mimi nilikwambia, nilikwambia ya kwamba nakuzimia wewe.
Kama joti
stua
Wimto Tela. Una kisusa
Gandisa Umo
Toto tundu kama vipi tumchape nasima tumchape. Wimto jo tumchape
Wimto Peace
Jeffardy
Lamsolini.